Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Hamtufanyi chochote, tena mama yetu twamchumu. Hamsemi chochote, twampenda pia. Hamtufanyi chochote, huyu ni wetu, twatamba tumuogopi yoyote. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Bamba, anazunguka kila kona, tawaki mkatisha moyo, anachotaka ye, uchungu kukuma, kwa wapinzani ana noma, wadui ana wala choyo, Mungu katupa ye, mama natufa, twamkumbatia, hamtufanyi chochote, tena mama yetu, twamchumu, hamsemi chochote, twampenda pia.